Isani socha ndia chipani ngati umati konka moyo ndia ikari.
Daddy longi.
Chiu ya kisama shota mipusa fimo vana mapepe pepe. Tima funa paka peregeti ya solo hapa nimbela vizwezwe. Ela yang tumila wa yango bondi ya nipelekeze gozi. Wase pati ngati kulibeba kazi. Ngati balipo ndepe ni mambela jazz. Hey, ati na chaira zezere. Uza kwela mumu kotu kafuno ni kongeleza. Zezere, zezere, nipundile kwa zezere. Zezere, ufaule zuki chose mkuno takongela zezere.
Zezele, zezele, BK up, walaleka mtelele. Wamene uma pecha kutio bebebe. Shiketi wao tungani simbi kuno chufu kwa cha zezele. Joni waka kuno mwana afente. Nima kune na kwale wanamba matente. Mapala vyata mashiki moka putu life. Ya unani nani vipa lako fio kumugula. Ah, tabesha. Nila jaila life yochesha. Tiketi na pita ni pumbalesha. My next lauti ni kuesha. Venevalesha. Hello, nila chaila zezele. Vilima ni makala na kutute. Nika master. Aze piki baya tenga yeke master.
Shiu ya kisama shota mipusa fimo vana mapepe pepe. Tima funa paka peregeti ya solo hapa nimbela vizwezwe. Ela yang tumila wa yango bondi ya nipelekeze gozi. Wase pati ngati kulibeba kazi. Ngati balipo ndepe ni mambela jazz. Hey, ati na chaila zezele. Uza kwela mumu kotu kafuno ni kongeleza. Zezere, zezere, zezere. Nipundile kwa zezere. Zezere, ufaule zuki chose mkuno takongela zezere.
Ena boku zileta in chikoko shifa dance flow.
Daddy longi.
Maboto kufa table wala fi.
Swagga nama chini.
Nikonde sasa soft life for my name.
Okay, yeah. These days sinifuna chivelesh. Sinifola malesi. I don't settle for less. Nikonda manje na hava madelesi. China boko zileta in chikoko shipa dance flow modi mean. Maboto ulupa table wala fingi. Nikonde sasa soft life for maningi. Drink tila zezele. Zezele bad energy skelele uselele. Patali na ine na maimane. Icho chipo weta chendela na naine. Living life yene nengo chita admire. Yava kankala yama big buyer. Young K big daddy na J Swagga. Matumba fata dan umaga bus.
Waste pati ngati kulibeba kazi. Ngati balipo ndepe ni mambela jazz. Hey, ati na jaila zezere. Uza kwela mumu kotu kafuno ni kongeleza. Zezere, zezere, nipundile kwa zezere. Zezere, ufaule zuki chose mkuno takongela zezere.
Ena boku zileta in chikoko shipa dance flow mudi mean. Maboto ulupa table wala fingi. Nikonde sasa soft life for maningi.
Kiseli team zezere. Tima funa fapaka paka jambu zezere. More special inga tipana mapepe beza. Nima zimbela fly monga pembereze. No wandia na wakizi inga suchitika. Nima switchinga site. Nile kukue anga makozi. Nikonda leisure that's the fact. I can't solo my blight because ninga tuale matonso. Siwe keep it out chisu. Zaka mbela pack ticket na paisa. Oh white swag monga ndine malaika. Monga dioti mafuna cheta varika. So dairy nicho maniasha monga ni raika. Alova kai fundangoni ati zezere. Ngati muma pamba movi zozo zwe. As long as peni riri pali mutendere. Mova na magero nishitinga chezere.
Why is it? Zezere,
zezere, zezere, zezere, zezere.